studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner noga e joy lewru uri septembre hitan 2016 jena yambe sokido studio tamani mi tawa e maison de la presse do bomoko do secrétaire jittino no do kabaruji din nyalom hande yo umar way golon compétitivité kanko horejo leedino ibrahim boubacar keita hulitaabe di ile kenya onati le leedi medini tiagal ko yano sawri yad le leedi france ni so walto balde sappo joy ko be collectivité do oppama an ka buure de le leke makko de hulitaabe do wakkati joni o ko do santanama bi soldats e malin koobe pewnama tuna le sa haldeedi meden di dum wodi sababu du soldats e dido keddile hen goto barmi le hele laamu tumbuto fa hande anda ka fu gabbe dido bonandaaji le tele temdre chapande jeddi joy gonde le walde oni de be fu hulita wed wakkat jono be tinini talkuru kolitoru dum won tagal ko kawtangal wadi to pari to ko gal kawtal kolitawal wiide no wattu wonde e wayitira le leedi element de leedi le dum wonode yirwer woni mudude be fu be bami aaji hulitinde wid wakkat jono be buita hono turki di patata yaade dowdi e kolitiwi do bomako do dum won no kawtal fuddi dingal do kawtal gal timmi jatt le cakkiti yonterde be kolitiwi do wakkat jono dum won suka meden jangobe jande le leedi be kanyen gadi imugol mudde be do suka wakkat jono be famminama no kabaru cellal woni kanyen yirwer na yiri gal bangal be ngu holli tawedde yuri le laamu motti o kanyen le laamu segu be gadi kawtal mabbe gal do bomako do secrétaire di won non sembe kabaruji dum jogino do beete hande bi bismillah modon e hebade holitinde wi tan kanko horejo leedi do Ibrahim Boubacar Keita o naati le leedi meedi ndi holita wodo iwri le leedi France ndi tagal ko walno to balde sappo e joy so sawra ton ko oppa wakkati jono buure nde o oppa mo holita wed le leke makko de le majju wakkando naatano le nokko onde dum woni kanko horejo ministre ngab mo minu dirta Modibo Keita holita wed kanyo yeso jabbitimo no jama o yuri mo no ka holitema wedo o santanama jatti wattu jono fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
wattu 17h woni ko lana de o president o naati le aeroport Modibo Keita to dende senu premier ministre Modibo Keita e ministre en sappo en gon sakitebe mo nde o jippi iwde le avion o mo moson non fa sanne le sa mako costume blob lajo ibika warti tiagal jonte didi ko wadi dow leedi France o yahi non o poyde oure gonno do le guddul mako faso tawinde o yahano den martinal jama o kumpa gouvernement o wadi humbital balde seden tiagal oppugul mako ngul yontere tiagal dum fuf woni ko horojo leedi ndi e hore mun sefike gillato leedi France to hollitinde bibe mali wiide o santanama sanne ndandu woni ko ibika humpiti bibe mali wirfagol mako o yama dun le nokku lolido invalide bangi horojo leedi France François Hollande le cortal totugul teddengal soldats en leedi France keddibe le basi sa leedi malindi
holitinde wi wolitinde wi tan wattu jono dum won kambe soldats en leedi meden di wiama dum won tuna wadama fewde mabbe le sa haleedi meden di le laamu tumbuto le majjundu dum wodi sababu su soldats en idon keddi le hen goddo do litawede barmi le hen dum e tawede fu wakkati jono dum won arme faransi o kanyam mo mali o be gondi e wadde lugo golle sa haleedi di dum fu hatta bonanda di wadde to wakkati furkede ko Mamadou Samaseku mobini en do hen
bete asore nda woni ko joint en malfer chama yoy do soldats en leedi mali le wuro ten telout ngoddi do tumbuto kilometreuji 33 e joy di keddike goto barmi goto horbe mangal pade membe holliti njadobe kabaruji AFP wiide dum wadi jati wakat joni o kay fay goto pelle satinbe dinabe sefaki tafun ka kambe gon cikitaabe gollude hono dido bonandaji wattu fuf e be ngada bonandaji fawde soldats en leedi mali gonbe le sa leedi ndi nyande 12 lewru fevre ndu dun soldats en taton larme mali keddike non le hono dido bonandaji le on nokku goto o fed akmi andani non di balde sedem fadde dun to tumbutu to kasen mangal pade leedi mali goto heddike non e le samgol mo be ngado yi do nokku kiddo fedde oni honjo be kewbe kolliti wiide hono dido bonandaji ana holla chaddele bangal dakugol gube kaptoje de be kolliti dun wiide di kani yawnede sabi no di buri tadude fuf non dun yimbeele masimbintebe burata hewde
kanko Yahya tanina dum wona kejjaado walde amma to tumbuto holliti wiide wakkati jono dido bonanda isa dewi wakkati jono jiadin kobe kanyo en kewde e wadde dum wona to di ngati to jaat o holliti dum e tawede fu sa dewi dum arme mali ar wonde lugato wakkati jono fa jayal hono be kan yo yurdo do be do yimbele juude kede ko hali do en do faccitango Muhammadu Samaseku
ya do mo
dido keddike goto barmi su ngonga o kay mi tagiti ke wiide wakkati fu bondarebe ana chama do yimbele to region tumbuto dum sate dum to donza to be chamoita do kamnyoji do di kul fedda minisma kato gundamto woni ko hono di bonandaji buri fu fewde horgula na wodi joni sala famana hebo majji e le golleji mabbe yawara nyande fu di woni ko be chamo yi do mabbe nyande asawere nde soldats en famata goni kalfunabe hono di do golleji so gonga kay goto fu ana donti yo soldats membe e habotobe gube de yo bawde mun en lugo yo kabotobe hibbe be dun daake nokku goto kabodo mabbe fu motte ka fa hande dum fuddali miden andi wida dun tagal daaku gongol woni ko be dentata lugade ndandu woni ko gube kaptoje de suboto kabotobe mabbe kande nentinede e golleji di fadde den ko jama o donti yoko be daake nokku goto sala kabode gonde le nokkuji di ana burto
sakirabo do mbal netti mi jojju modo hello am be mala ngal mi noddirta face Facebook ngal holitinde wiide wattu jono do won leedele temedere chapande jeddi e joy gonde le walde oni de do leedele fube kolitidu be jabini do won dewtere kalde le kawra tinina ngal le lewru decembre to france to de do dewtere ko sawi le maire tawakkat jono jeewe hono wattu dum gondi e waylitira le leedele no do hani wayli no do hani wadede wakkat jono fa dum hadele nokkule meden de kanko abla job ministre ko minido hakkude male leedele goddo holitawe do wonno yeso nations unies to kanko wonno to kedaado malidu wakkat jono wadi noddango fewde leedele be ben tinno ndewa kongi mudi fa yetto yono jawlel ko biye balla fewde e leedele afrique de ko kede do wono kambe balé su halana ne gonde le leedi meden di dubbe kolitidu wakkat jono be jeli dum won de do leedele be jeewa yalla hono be kan tabirado hon talki to ngaji dum won le leedi france ndi kede kanko nuddeteedo mohammedou farka may gaw yo le balé halana ne do wono mo andini do hono watto wonde e waltiral le leedi meden de ko halido do foccitango mohammedou samaseku
miden jeli yo sinyingol gol lato fuddode yirwere mudum ndabe jammirta o gollira dum tayka munyan hani wadede hen salla hakillaaji jingandbe talkurdu be ana walto bangal kaddi kulbinali majji leedele sabi binbe dum be ana kani yottinde adiji bamadidi e likortal cop 20 engal anya ruude afrique de bangal yiteji jeddaadi le nangi di leede kewde jabbi yo nde wadene hakili san fadde mabbe jewde min nawtoraade yiteji di ngalna yibele membe nafa bangal kebbe kuran den mila wiide yo be kuncana hore kabaru yiteji jeddateedi linnange uranimin
waldinde noddita ana zero wonde le leedi meden di wakkati jonne be gondi e famminde jama o fa tinno tabo hono sariyaaji gondi le laawi di le majju holi tawede golliji mabbe be gondi e jukkitaade dum won le reseau sego nokku noddirtede kono bugu le majju dubbe bi wala fu koni faanaama faabe jayal hono be famminirta yimbe la gombe tobe faabe jayal hono kasareji laawi di kaade buytiraade le leedi meden di kede kanko noddirtede mamadou sidigi konate yo kanko directeur ana zero le leedi meden di ko haali do hen do fottitaango mohammedou samaseku
quand on prend la région de sibou
kasareji do laawi teme tati nogo ngoni di ngada le hitane 2015 li lamu segutul le majji dun yonkiji chapan e jeegom e nay ngoni keddudi ko buri hewde majji fuf do lawol jeego bol leedi ndi di ngadi dum woni lawol region segu o an holla wiide gol lawol an hani wadnaade hakkille fasanne bangal nawtortobe gol iwde jo en mobilaji mawdi e tuskoy yaade e gumtobe haaji mun en e sere lawol gol su edat njidi buutude kasaraaji di an hani janginen yimbe le famu majji fayso dabare godde gonton mi tajjori wiide dum yaata tiagal jande e famu kabaru sariyaaji lawi
acte de securite routière
do quality wi de imogol wadi do won hakkunde sukabe jangobe jandile leeyir leedeji meden dilee do gol do imogol wakkati jono sukabe pamminaam hono kabaru tellal kany yurwere nayiri ngal bangal be nguno worti gol do imogol dube quality landi be gol do won waldne no dirta mari stop wonde do madi do fa yotto suudu ministre humni no kabaru jandile leedeji meden di sukabe holitaabe be wuri le laamu motto kany le laamu sego be ngadi be kawti kawtangal do bomako do wakkati jono ko ni faana mudum du fa pammine do won nyawuji tongidi kebe teedi e fijirde fa yotto yodo no be ngu ha yirude le leedi meden di keda kanko noddirter jondo sofio kanko ne kedja do non walde noddirta mari stop do madi do ko haali do hen do foccitaango mohammedou samaseku
le competition yes c'est vraiment
sukabe ngoni ko ngal dado ndiral lollido yes wadira sabio hakkunde be duubi sappo e joy e be duubi sappo e jeenay watte be ngala famu kulle kewde e le fa wonira hakkunde amen e suudu ministre communauté jande leedi di min bami aadi famminde sukabe be le tateji leedi malini fuf e be kula landade kulle kewde e be kaaja famu mun en mawri kaybe den jeli wadde dun le tateji leedi ndi fuf sabi hikka mun kebal almusadda bawando dun ka ngalure bama ko ndeka fuf memete kejabe amen ana le ledde chapan tati e jeddi der adunaru ndu kala gollirde amen dum yo mari stop non
c'est vraiment mari stop mali
union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabu jurnede jere yelodo ne le reseau ngaji di wakkat jurnen pudirado an songodo be kolitido goto do won tufojo to bomboje o do wattu ko tufito bomboje de ko nitabe dum gasana yimo fe sebe de wakkano wonno tufude bombonde jati holitabe den de do bombore fetiti so kanko hor makko heddile hen yimbe no gombe tobe du cedi ki wirsa jey o do nokku jati bomboje no ngono tufe to ko yati yimbe no keddino ki le hen be kolitido nokku mo kasara wode modo a ino woddire an songo ko yati kiloji chapan e jekom e joyi se yurto ngarda fa burem do be kolitiwde kawrital fuddi ton to burem to wakkat deno be gondi e famminde jama o hono ko tongile kalde de kawrangal fa yettu yo hono ko wi'a laamu hakkunde jon han juddine le sa halleedi meden di lanniibe o do golle walde dum platform kanyo mutu do golle sa halleedi meden de no dutta sema le majjudu be kolitiwde wakkat jono ko yaata yimbe le europe le cercle nga jole laamu burem holitaabe de be gondi e hawtin le ngal do kawta yimbe le ko he jaali ni fa yettu yo hono yimbe le gollobe radioji kanyo e tele ngaji lanniibe o do golle walde dum no dutta centre dialogue humanitaire pour le dialogue. Se urute ngardam faado seguroobe kulliti wakkal jono ko yaata sukaabe temedere kani en jeso buuto doctorore mabbe wonde to seguto doctorore nokku no dirtede sebugo le majjundube kulliti wi wakkal jono wala fu goni faada mabbe faabe deyal honobe kani habirdi to hono nyawuji goddi kase antone daboji lanni be wodo golono walde sukaabe jokkolbe wonde to seguto der se urute ngaran timminire faado tumbutudobe kulliti wi de projet keso bangito wakkal jono kando faaba to roobele le odo projet be kulliti wi waran tawede cercle ngadi ne le so to buto kanye le rezo gawo fo fa bono roobe le kanye sukabe roobe ngobbe tobe be kollitiwi dum non libe dido gal musadaaji yo walde no dirti isaid yo ko be ngattata le hen ko ya fa emilio chapan e jena e joy cfa secret do katte nyalawmo hande kabaruji medde de hollitinde wi tawattu jono njaafot seb de nyalawmo hando de ngangal ko nanga jaati no secret do kakedde hedaade hono andir onno do e seeda yowtere meden be ana wodi